kulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera baguwagu bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera ennaku ziraba muzaale mwana wattu ku nsi tulaba agazi bw'ensima tuwangaalira mwana wa maama yajjula agazibu ekindefuka obutayagaliza kazeyi byajjula abantu emikwano enganda bangi bakyawaganye ensonga yakunama sekata omutunzi wa sipeeya asipeeyeza wali wa kiseka sengawe yajjanga atawa wamuyambe kuzaala nti yamusuubiza wiiki emu n'ennaku bbiri mwazize nga bw'omanyi sente ennaku zatuuka sente zaagaana mu kifo kyosaba kadde senga yaddamu kwerakuza nakunama ewa kiseka sekata wataliyo ali katosa kuba bbuloka bagubagu bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera bagubagu bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera kibuuzo nkibuuza mama Uganda bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera bagubagu bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera kiri mu bayimbi ne mu bannakatemba bano bannabbi bawoza afimino afimino akolera luddawa Mr. Paloti
Dash Dash
KD Foxy
Dash Dash
Chuti Kayekwe
Dash Dash
Mati Tiger
Dash Dash
Chiri na Mugenyi
Dash Dash
Oh, we missy
Dash Dash
Maria Mulinde
Dash Dash
Ileva Je Oh
Dash Dash Hey
Hey Baku Baku
Baku Nama
Bamulya mmere
Baku Nama
Bagundi mukikuseemu
Baku Nama
Nze mwansobera bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera bagubagu bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera bagubagu bamulya mmere bagundi mukikuseemu nze mwansobera Moscow Production.